Minisita akola ku nsonga ez'ebyenjigiriza mu kulembeza eggwanga Janet Kataha Museveni asanyuse ekyengeri abaana abawala n'okusinga masomero engeri abaana abawala gye batandise okwongera okwettanira amasomo aga sayansi ng'agamba kino kizze kyoleka nti mpaawo kitasobola kukolwa baana era nga ne sayansi talina nnyo kyamaanyi okuggyako abaana okwefubako n'okumufunvubirako okumukola. Kigiridde abaana abawala okukola okusinga ku bannaabwe abaana abalenzi mbigezo abaana abatula sinya ey'omukaaga omwaka ogwedde eyafumisiddwa olunaku olw'eggulo ku ludda olw'amasomo ga sayansi. Mukyala Museveni ategeezezza nti minisitule y'ebyenjigiriza etandise kaweefube ow'okwongera okuddamu okwetegereza ebisomesebwa ku mutendera gwa siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga era nga wubaddengawo bingi ebiri mu bisomesebwa naye nga tebirina nnyo makulu eri enkulaakulana ey'eggwanga Uganda n'obwetaavu owa bannayuganda nga bwe buli. Wabula bino bijjidde nga bo abaana abawala ku ssomo lya Mpoma Girls Senior Secondary emuka abasinze okukola obulungi ku mutendera ogw'amasomo aga sayansi ate ati munaffe awuliriza akabamu ku bayizi bano.
Nze amannya gange bampita Julie Jacobs, maama wa Ellen Jacobs Bray. Njagala kwebaza Katonda olw'omwana eyakoze bulungi dakola PCM yafunye 18 points. Nzikiriza nti engineering yayingiddewo.
Amannya gange nze Nakazi Irene Faith, mbadde muyizi Mpoma Girls Campus. Bibuzo yange ebyakamalidde bya senior sinye points 19. Nina subiri nja okufuna government sponsorship mu law e Makerere kubanga gye njagala.
Mannya gange yanze Ellen Jacobs Prize, tobadde okufuna obubonero 18 mu physics, chemistry ne mathematics. Njagala kwebaza abasomesa ne bazadde bange okumpagira mu bye mbadde nkola.